extract usonje sumu inowa izumu galide. Hey, yeah. Tunaishi na watu tuwajui kama ni wema au maadui, buzi ama chui, maziwa kumbe tui. Tunakesha nao batu kilewa, baka bili zao tunatoa, kumbe sio wana ni masnichi, yeah. Inazima kwa kwangu naungua, kazi ni kwangu washati ya doa. Kumbe wana sio wana, wana wamechoma fake sheli, wana posti kila tuwa ya kodua, wana furahia palo kiugua. Hawawezi kukukana, msaada wanasema wamefeli.
Tuna unfollow, unfollow,
mara fake fake.
Tuna unfollow, unfollow,
asineji leki pampani.
Tuna unfollow, unfollow,
mara fake fake.
Tuna unfollow, unfollow,
asineji leki pampani.
Nie nazunguka tutonane, nafanya mema woni unansema vibaya. Ukipata shida mina sovo ni hae, nikipita street wendo unansema vibaya. Tukivaa suti tukimute tunavunga, tuna west koti hamkumbuki mnalinga. Squeezy mi mtupoa oya mbona mgevimba, hamwezi cheza nkifungulia disco. Nashika vifedha fedha mnaona simple. Dunia inazunguka oya sisi people, tunalia mikono si atujifijiko. Mabaya unasema tunachukua tunayefadhi, ukiona yanarudi ujue tumeanza kazi. Wengine so wa public njoo chini ya maji, unaleta michezo sisi kwetu yondo kazi. Unajiona vigezo sitakuona kichwa maji, unajidanganya si wengine watafutaji. Unapania sherehe wajomba mekunyima kadi. Chunga mdomo maneno kwako mtaji, funga mdomo wauni hatubishagi, unaleta fagi. I told you, man.
Masniji, 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 tuna unfollow, yeah.
Tuna unfollow, unfollow,
mara fiki fiki,
Tuna unfollow, unfollow,
masniji leki pampani.
Tuna unfollow, unfollow,
mara fiki fiki,
Tuna unfollow, unfollow,
masniji leki pampani.
Extract the beat.